yamde sapo etatito Accra lamurgo gana ko on saha hedido e Dakar ko yamde sapo e joyi unito Paris bismillah mon e kabaruji di
Aisha Sow
teddu be hedi be RFI fulfulde on chalminama bismillah mon e jonde men kabaruji horebe leydi CDAO rentube hande to Accra leydi Ghana nana jewta e alhali Mali Guinée e Burkina Faso jonde uddirgol gol wadi e tawtoragol yimbe be kone e o saha e ben e jonde herinde Umar Mamadou Sow ene rewindi jonde ne Omar misalminima
mi salmitima Aisha Sow
holko bawda to gande en e o saha
horebe leydi ardibi lamuji be ina jodi hande no birudani ton to Accra lamorde Ghana Engu batu mabi chapandi jagom ego biju hailaji fofu ina hen njuti e peliti. Jogordi thamdi endedo jondi taiko peliti totidi ledi de lamuji fadeunguni nambien tokonunko binjudi. Hono Mali Burkina kam e Gine. Dawal gadanal jonide uono ku udital golide. Kongol bismango hore jugumu sedi yaongu hono Jean-Claude Kathibru. Kolido wondi potal hono demokrati kai so bini Mali Burkina e Gine ina tawa ender Afrika. Chagal mako hore julidi gana ruti woni gardide fedde sedia wonde ono nana akufo ado kamni o bami kongol ahabri ko hiddiko e golide ko e futur wadete do jani yankobe kame yimbi tawtoritaki hono wiklo.
Kon non kay Omar sifa lamuji fadde leydi tati de artama e udditgol jondende.
Ko yowiti eden leydi tati Goodluck Jonathan maslonowo sedia woto Mali Mohamedou Issoufou maslonowo bi to Burkina kam e firle ayor kor butwey on halfina tongol tolno lamu fadde Guine 15 dinon in wayna hala don fadane feewi sabuno naisha eden gandito Mali golle in wayna bien denti gendiji de badino ton habi lullini dogol lebi sapo enay lamu fadew mabbe kono non to Guinée e Burkina be kollino ko dubi tati lamu fadew go dumuto ciergal mabbe woni Burkina jabi nulade fedeawo kono Guinée wino ko loppet yaadani e dum kono non ko wonen fo malab kiki da hande
kono non tigi Omar Mamadou Sow a jaraama min goppeta tan jokka rewidande den don jonde ha joni ko henna hala mudum keddoto den sabu ko enden don jonde yubbintende hande to Accra andate battane jukoje pawade e Mali Burkina Faso e Guinée besngu Mali wurnguto Ghana ene damini hinde jonde ma won fartange ngam ittude de jukoje e de leede tati gardido gomu Mali nabe wonbe Ghana El Hadji Mohamedou Seydou Aidara lollirdo lilo na hollita yidde mum firi ko ngudidi ko Omar Mamadou Sow
I think say Africa
Afrique nabe fof ko gotum besngu ko wotu no labimi mabi ittu yegginere fawande e dow Mali dum non ko ngam nafa Mali kono kadi ko ngam nafa leydi Afrique de fof tiadele no kewi yimbi be tampi e miju am ma hore bebe ndognu yurmendi e be itte yegginere fawande e dow Mali inshallah
I go do that too. Inshallah
kon non tigi enna jokkata kabruuji men ko don tigi guddaten gal dona dawal Sudan te medde Sudanabe ciipi hande to Khartoum e gure chatiide dum ngam wullitaade lamu ko non ko be joni wati balde tati de balde nayi degundirde ko be jippo e labidi e alkamisi o leedi ndi wuri ha nyalamu mum burdo wulde gile hitande de dari seppo be jeenayo mayi e gon seppo ngam namdaade gartugol lamu ngu e juude siwilebe to Tchad njabanten hilifaabe mawbe lamu ngu e dilloobe e kubbam ha e cuudi moftirdi kalis pawamu jungo fodde balde sappo joni ko fati e tefore udditane ngam labbitinde nguyka ko pareje teskaka to suudu tambindu petrol leydi ndi ko hande gouverneur o sakti on kabaru e o saha kay ko pareje tolniide e milliarduji sappo e tati ngoni e haleede ko ton to Tchad ni keddoto den kon ko e goddum kalaten yimbe tato mayi wodbe nganyima e fitinaaji baddi hakkunde gure didi to diwan lak gouverneur diwan o yihi edi nokuji ngam artirde degre dirtingol gure didi de nana kay fewje paden ko to leydi Tunisie hertordo saria kalfinado windude dosgal kessal leydi Tunisie woddi tima e dereji di lamorgo go bangini taw ene hen lelnugol e wote e wala ala keblade nyande noga e joyi lewru jeedu buru ko horejo leydi ndi kay sayita ak kay halfini mo den don no golle gine nyande noga e joyi lewru jeedi buru Rusi njabanten Rusi nantini hande fawde jungo wuro hertingo funna hettirgo funnage Ukraine to hare wulde teskade balde fofu Moscou to Kiev werlade misilaji tati wuro Belgoro sara kerolo Ukraine to hilifabe diwano lollini maybe nayo teddube hidibe ko do tigi to ngudena kaburuji di on jaramay kettugol e doftude njubude refi fulfulde